aqoon la'aan waa iftiin la'aan waxbarashadu waxay u kala baxdaa maaddi iyo diini, taas oo xoojinaysa aqoonta qofka uu leeyahay. Sida la wadaog yahay, aqoontu waa furaha nolosha, iyadoona waqtigan qaar badan oo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed caruurtooda aysan u awoodin in ay geeyaan goobaha waxbarashada, taasoo sabab u ah duruufo dhanka dhaqaalaha oo haysata awgeed. Qaar ka mid ah bulshada ku nool kaamamka barakacyaasha ee magaalada Baydhabo ayaa codsaday in loo dhiso goobo waxbarasho oo geeyaan wadkooda.
Ana walbarashaday eed eeda liidita may weeli nasiiba man weeldan intii aan yaraay in aan walbarado arday walbarashada ma buwaadiini iyo maadiyan shalbahaas marka maadiga nasiib man weeldan laakiin diiniga dhinaca quraanka ya barade sababtoo ah waqtigan yaraay waa xilliga walbarashada la roogay ana baadii roogay qolo jarahay hamigaas oo arday walaka baradaana ma lahayna dadka hoole iyo beer falatees ku hayeen beer iyo walaaga saka mashquulsanayeen marka diniga maadiga ee nasiib man weeldana laakiin waqtiga hadda la roogay diiid aan ka hamuwiina may weeli baaxa badan oo arday walbarashada lan qabo arday hadda waqtiga hadda la roogay dan jarta adduunkana hadda way baa arday horumar iyo macnaha walaaga say ka tiiray shay kale ee galan galanna way buuha magaali iyo walaagasa dadkan badadeen marka baahida ee ed aan jirtaana naftay ba hadda halkan waqtigii hore maadaama uu si hoos maray ardayna sibaan in weel dhan hadda way buuhayni aan walbarado fursadaasi hay marto aan ka faa'iideysid ed aan jeela
walbarashada bataja ya roogtada meel mu dhaaftiin aan oo meel roogo ba kuriko waliin dhigay kuriki oo tabay walbarashada baadii kuwiinadi yaha kadee dhamaaysay aman dogo uga bilita gali bilidkii migeen ha galiin meel aan wal ku bilaa waayseen kolko dugsi imbahi dugsigiina hadan ku deeri way iskoola fadi libugo iskoola aan kadadaya in yaalan galin jo imakiinadii walaashow dhaw wal barashadu ataq quraan fade iskool fade wal barashu bule raw fursada haysay dawladdi ana dhalina korsaday aan galan binaaysay wal fursad diyaaranka may ku kulumay may seeday kaam toogas abdalle deeraw le raaseeday iskool oo bilaantu walaalanka dhiga ugu briwleeyte geeku waseedi walaalaha in ka dhiki geeki lama toobana seedi ma yareena maam walaago deewinati geeku quraan leeki faylahay ma hada af Soomaali inaga tamki faylahayne unu ha ku weerane baw yareen buugtay si anan gadadi makiinadii oo walaasho iskoor fuulan in yaalan ada adin aragtay ha ku tabay ma i weerniyon adin meelo kale ma imbeeyi maalin ko dugsi oo maalin eya ambahi diin in seedi oo ban seedi oo maalin an wal barashii diyaaranka walbarashadii diyaaran ngahay may arreysay fadaasi ada faataha halka bilaa oo gul walaal ka bilaa oo birabnaas biraba falfa walii baan kasan li baro fadeer ee tan quraanka ne rabbi asiran oo gajaro loog meel us jeey iringan bay iringa daajay rabbi asir walaatu asir oo bilaari geesitaad oo na kaan aan mal in ka darne ko tabay
inta badan dadka barakacyaasha ayaa ah kuwa aan ubadkooda markaasi geenin goobaha waxbarashada duruufo dhanka nolosha hoysta awgeed